aja sima bakulu neboba muga byakulemesero kumuwa omuntu aja sima bakulu neboba muga byakulemesero kumuwa wamma mukamaze simye romuka kwenzisane chokuliera chifuna wateri ebichaganye obulamu bwebugaga olimpa mukama nendi confused simanyi chakola mutufu nomuchamu bomunonya kubula zebyatabudde simanyi chakola mutufu nomuchamu bomunonya kubula uli omwosanga agamba yenze mutume ani mutufu gowasindikayi mukama omusilamu agamba muhammadi kikulu obutayita moyo ejja nebekulemi kanomulokola agamba yesu ekabaka mawatali yesu teri kulaba mukama abakatuliki bo basumaze sapule ngomaliya nyina katonda nasubirwa mukino bwaba nyina katonda nga ddala ye maliya kitegeeza yeyasooka mu nsi eno mwetuli kyovaola banze neddirayo ewaffe mu mbuga mpite mbuwangwa bwange musinze mukama kubama yeemera emisambo byoyita okukola buli omu atuuka agamba mutya nnyo mukama ekirala mu byobufuzi ayi kabaka ani mutufu kubasindika enaatufuge namba kabaka w'abakabaka ayi mukama ani mutufu ku bana abalwanira entebe kabaka tuli kubwerinda embeera yannaku mukama siima oyogereko gye tuli tuli kubwerinda embeera yannaku ani mutufu gwasindike naatufuge onaali muntebe agamba nti nno muntuwo omukisa yekujjawo gwomukwasa effumu nga n'omubanda w'emagere agamba muntuwo bwera mutuulako eyo ne muteesa mukama nga n'omubanda w'emagere agamba muntuwo bwera mutuulako eyo ne muteesa mukama naye ye tukirabanga yandibanga mutume alina n'ensembya gyatusuubiza okutuwa bwebanga gyeringa yaggwa mukama mukirewo emisanvu naye atuule mu ntebe bwebanga gyeringa yaggwa okukolwa mukirewo emisanvu naye atuule mu ntebe noono alemeddemu waba alina kyeyakuwa kimuddize atuwummule mutukoyo obulumi abantu bantumye nkugambe ayi kabaka nti bali kubwerinda embeera yannaku nensozi basajja bookwe bakkira ssebo batandise osisendawo we tunazza embuga akalulu okakyukirawa ayi kabaka katonda waffe tusaba otuwabule akalulu tukalonda fenna musanyu naye ebiwunzi kate gwe tulonze yali mumaziga katonda wange kulunosa obubaka bugende kujjoba eri oyo omukulu kirwisa bubi nga bantu bwafa nga tewawaayo omwana waatununule abangi bafudde lwa ttaka lyabwe lye baagula ayi kabaka katonda mmanyi wandibabbize tuma omu ku bakatikkero bajje mu gye tuli bw'otuma akabaka bulamu obubaka butuwa obubaka buty eri naye oyo mukulu naye tuma abamweya naye mwangu okufuna kuba naye joba alituulako eri oyo omukulu uganda yafuuse yaani akumanya ayi kabaka tetukyasobola kwewolerezaako nga ffe abanaku mu uganda okusinga omusango wano omala kutunda bibyo onooweza ennusu omuti gwa sabbuuni ogwali kulukumi omala kutunda ndebe ya mwanyo nja okufune amafuta agaffe ge galinnya buli lusha emmeere naakyuka ddi ayi mukama n'okutimba ekivvulu ofune ku nnusu ebbaluwa ogisanga naggulu eri makulu kyokkwako gituusa ku poliisi eri ogibawe dibbisi naakugamba bootazimba mikobi abeebukoma nsimbi mwanda byennaku era neewuunya nnyo oyo mukazi ebbaluwa zendeesa enzijja emmakulu n'osaba omudiri w'ensimbi ng'omulabe mulitunula mutyamu abali mu ntebe ng'embeera ekyusa omubanda yali ku nkata mmanyi ti byennyimbye mwandijja ne munnoonye wange naye mulino nandukka ne musanga ng'abamweya nejjo baali wambi kale bwali basaba akayaga oba muli kanoonyawa nendeku eri kwanywera nange ndibambula engatu nembawo emegeka nemutuula wali amayembere nga kowola lubawanikasajja nebabeetoloola kale ndiraba bwosituka olwo ne nakayima alibeera wali namuzinda kadde yambuga n'abeŋŋanga kiwanuka omuliro n'awanda yensi endugga bamweyana